CK Music Promos.
Malibish. It's a boy born Jeezy. Shapule Zaba Mwene. Dear Pena. What it is you done? 2K, 2-1, go. Nekacha nekumanda kwa riba boring. Baya kumande weta wawela so meaning. Tupisanga fye. Na ifo tukafisha pion safe. Dear Pachalo.
Chino chalo voy, nizi wazako. Pose pachalo mfele tenda la kwa chapelo. Umutu wanga kufanika. Dati, mkotu kona kwa tukala. Toba jende kambo bunti, waba jende bayandas. Wewe kwa ifela, shapu shapu ndati gatu yaga tuenda. Kutengo baga chome kuti, tuliwa jente. Chotu yenda sio kukoba ni ya mubili. Ndati chowa bandiga, mkuli jenga ah. Dati untu waga rondo jeta nyiga. Ati nyote kusoba na kambo, tuliwa jente.
Nekacha nekumanda kwa riba boring. Yenda masobele yena ngusafu ni kila kumanda. Hapa bebe ni sonda usalema. Wamena mvela kuwa wantia na chilonda. Na mabebe kuno monga katapila. Nivela chape kutifuno kwililila. Hapa bebe mami nani tutumila. Nikwililile mami mwadifinilila. Katiche ufuno fina ni kufina mwana. Basta kuchinge ni kufina mwana. We got one time boy ni kufina mwana. Kalindalama tuo chosa ni kuchosa mwana. So nekacha ni kumanda kwa riba boring. Baya kumande weta wawela so meaning. Tupisanga fye. Na ifo tukafisha pion safe. Ya pachalo. Pachalo. Muba patepo weleta. Iwala kucha bebo sema eta. Muche wimbo munina na tusheta. Tepalu winga fika pali fwebo na tusheta.
Jela si fulu fulu mvela kumbozi na babanja. Mama pempelela kutitisi kwa na panja. Ise na washapu tima funa tili hai mumamba. Mundu wanga uchila chena ndeke.
Bonchi ni pase fwa kanachi enes. Nifuno mvela hai nivele sena happiness. Haba weba liko wase ni manye nyenye. Vekelo vidi kutitipi kwile kwilile.
Kufi kwililila kulipena kufisia. Kaila fiyo chiri zandieti na sanka. Itikangala hai vena vama kwiye wai. Shafu boy ni mazifu usaneka wai.
Nekacha nekumanda kwa riba boring. Baya kumande weta wawela so meaning. Tupisanga fye. Na ifo tukafisha pion safe. Ya pachalo.
Music Promos.com.